Hey, what's up, Hamdi?
What's up, Odishirwa?
Adan umma qasha heesto soo saaray dulo.
Heesto?
Ma maqlamiya waxaa la yiraahdaa Somar Meshi.
Oh, can I hear it?
Oh yeah, what?
Let's go.
Ku soo dhawo, ka bax. Haye dulo, ku dhufaada.
Somar Meshi, ka mamma.
Don't leave. You're my everything. I love you, baby.